Wasaaradda Haweenka, Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku qabatay tababar ku saabsan taageeridda, horumarinta, iyo sidii haweenka uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha siyaasadda, nabadeynta, iyo caafimaadka. Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday ururada haweenka, dhalinyaro, iyo waxgaradka magaalada Baydhabo. Wasiirka Wasaaradda Haweenka, Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Marwo Shamso Maxamed Yarow, ayaa ka warbixisay muhiimadda tababarkan iyo sidii uga qayb qaadan lahaayeen haweenka arrimaha siyaasadda iyo dib u heshiisiinta.
Haweenka si qayb ugu qaadato koran amniga iyo siyaasadda, intaas mowduuc oo la wada ogyo haweenka intii bulshada lafdhabar ayin mar walba oo waana anteegnin. Haddii nagada lahaytay amnigii, haddii nagada lahaytay caafimaadkii, haddii nagada lahaytay dib u heshiisiintii, siyaasaddii, markasta haweenka waa dadka lafdhabarkan ah. Hadda kahor way wada ognaa gabar haddii amniga la iro magaalada Muqdisho oo taariikhda galay, taariikhdana xuso doonta degmada Kaxda, iyo oo dhalinyaro meel fadhiyaan jackpointi ah dhibaatooyin linjeysada lafado naftiya un hortay reershe walaaliya iyo zoojiya iyo dad lamid ah iyada ka waayti arrintaas taariikhda xuso doonta. Marka mar walbana way inteegnin haweenka sidii nabadilan hormariyo fade dhinaca siyaasadana doorsho un qaada fadeenoyo un muuqdo fadeen. Marka nin qof Soomaa oo in sheegada hor waliilaha qobadi in luqwada hadala doona waliilaha kubahay natiijana kulli in sheegada lisla wadaaga doona hadii Ilaahay ar.
Afhayeenka malaaqyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, malaaq Deero Yaquub, ayaa u mahadceliyay Wasaaradda Haweenka, Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Hadii uu neeno odayaalka dhaqanka mining ata farxad inii uu halkula qayb galna seminaarkan furitaankiis oo wasiirkeena haweenka nin furti eedahan dhawaayaan runtii wasaaradda shileedii un arag korno gabro oo waasho ninku koyno ka faraxsanna seminaarada isdaba jooga oo bulshada waltaran ah khaasatan gabro waltaran aan eedahan ka faraxsanna hadhawaayaan mayba siin leena eedahan ma sintin wasaaradana may ka booriyaan inii dadaalka iyo wada meel ku wado sida odayaasha dhaqanka mar walba ay ixtiraamayaan wasiir shalay naqdi iyo gaasmi shalay naqdi oo gabartaan oo sida qaab ka fayla odayaalka mar walba la tacaamulaasona mahadnaqa antun ku jeedaan eedan mahsantii.
Tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta taageerida haweenka iyo sidii ugu qayb qaadan lahaayeen geeddi socodka siyaasadda.